Yuga. This is another era. Uganda era. Tanzania era. Kenya.
Worldwide.
Ene sina give up. Eno Uganda na give up. Eno Uganda na give up. Nange kensa bembeko. Ene sina give up. Eno Uganda na give up. Eno Uganda na give up. Nange kensa bembeko. Ulira basere bubafuse jambika na enja balagisa atenga teri ankase. Benaliko boyfriend wa Shiba. Wini nywadi ya mvuga kumunziga. Supaisi na kuata kukubuti. Ate vinka na mchia walwa butono. Bebe kulu ye ya soko kulia kukapa. Tofuna bubi. Namba kapa kati soli. Ebitu vya Uganda vya kutulu mia mitwe. Bivafuga na batufuga balwa kdeba mitwe. Gwebali ya kutulansport kuata kumutwe. Yali ya kutulansport mkono waguru. Gamba mbo che Uganda chinyuma. Che Uganda chinyuma. Enesi na give up. Eno Uganda na give up. Eno Uganda na give up. Nange kensa bembeko. Enesi na give up. Eno Uganda na give up. Eno Uganda na give up. Nange kensa bembeko.
Abakazi twako yo bakwa na mutu kwaneko. Mugule ku nkoko sawa yo chatinga mugule ku data. Zenunya na sola kulira bana mata. Ate nga zandeka waka, morning to evening imba mkwe waka ate rasi kaka, kubasi vya mpaka, ata nsobola, ngondeka kubasi nonya vampasa, wabula nonya kwe mpasa ngali uwe tugena mshopinga kwata musa oye, ane ya sukuru fizi wabana vivye nga zenkola chimu, chakusura uwe, chakusura uwe, chakusura uwe.
Ene sina give up. Eno Uganda na give up. Eno Uganda na give up. Nange kensa bembeko. Ene sina give up.
Oh yeah.
Eno Uganda na give up. Eno Uganda na give up. Nange kensa bembeko.
Ulira Museveni yavuga America. Yoweri Kaguta abera wa Jamaica. Bane Uganda kati twagala mulasita angalia kunkola kabonero mbanga.
Nafunye chiroto nga chantisa. Nchivagambe na yate sivatise. Nalo segula vita wasiza full figa. Nevakola kapeli nkove kapo. Ya landi man vampire kre. Yo strike ngoma.